Kia kōrero ake tātou mo tētahi tua wahine mo Lisa Carrington. I whānau mai ia i tauranga i te tau kotahi mano e iwarau e waru tekau mā iwa. Ā, ka tipu mai i tētahi taone e pātatana ki whakatāne, he kia nei ko ohope. He tātai whakapapa ōna ki te aitanga māhaki. Kia Ngāti Porou, ki te hunga Pākehā anō hoki. I te tau 2022, i whakawhiwhia a Lisa Carrington ki tētahi hōnore nui. I whakawhiwhia ia ki te tohu kairangi i ngā tohu hōnore o te tau hou. I pēnei ai nā tanau taia ki ngā mahi hoe reti. I mōhio rā nei koe he tino tere ia. I te tau 2024, i ngā tau mā hekeheke retireti o te ao i tū ki Mohikau, Rūhia, i whakataita ia i te tau whāinga K1 wāhine 200 mita te tawhiti. Ka mutu, nōna te wā tere katoa, he 30 mā whitu hekona, te tere hoki. Heoi, e hara koi nā noeho. I ngā tau mā hekeheke o te ao i tū ki Hapani, i toa ia Lisa ngā mētara koura e toru. Ko ia nake i pērā i te hākinakina kōpere reti. Ko ia te toa o te tau whāinga K1 200 mita me ngā tau whāinga K1 me te K2 e 200 mita. Nā reirei ki ia ai ia ko te nanekoti i te poti. Nā te mea, ko ia te tua wahine o ngā tua wahine. Nō reira, he wahine reti au taia, he wahine reti horohoro a Lisa Carrington no Aotearoa nei, ka mutu, kua nui ana metara koura. Ko ia runga.